ladies, dive into the heartbeat of the future with the Uprising Female playlist on Mdundo. Elevate your mood with the sounds of upcoming artists bringing fresh beats and unstoppable energy. This brought to you by Chrome. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, not for sale to persons under 18 years.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani, hey. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani jina gani mahabuba azizi? Mon amour, oh mon amour.
Kimamba on the beat. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Nishushe mabani, nigege, nigege. Mikoko tabani, hey.
Mi amor,
nikuite jina gani baby? Honey.